We in Zambia are peaceful people. This land, I challenge anyone to say today here that Zambia is
exclusive from ZambiaMusicHits.com. Chawa manka fethenga hero kuchilo kusulwa nge chupo chapa window. Malinge palo mochalo chila suwata. Alale, nge umfwe chongo paka chelo. Hubu kangu digishe miso wapano chalo. Mother, Zambia chadidi kana futi. Tua luse mfumu ya chimo awa hero.
Wherever you are,
Tatanicho mweota wa shtanga. Wala shtanga tuwawesha kashta nomba. Mufila mbe mulepu ile chikonkoko. Ngana tintu mewushe kuyafikoko. Ubo buntungwa tulese fya paniwe. Legacy washa tatuwa iposu mune muminwe. Hey, kiende pa mozi no mutima umo. Elu imbo washa pepa tukanolo umo.
Na isheve ni miaka tepa nono. Kaya fweba ino nkulonga tukafikako. Fintu mwashitile kaya nga tukafishtapo. Wigatanya bantu mchalo. Tepanono, mwefi buse ndupwa na bonse fweva shele. Tutemwa nenge fya tutemenwa vafyashi. Tuisalangana na tuweshe na maka. Tuikatane tuweshe na batupata. Dati na ngumwaya tatu wakatale lava. Liali lembe keshi na mo history.
Rest in peace.
Chawa manka fwefenga hero kuchilo kusulwa nge chupo chapa window. Malinge palo mochalo
chila sumpeta. Alale,
we love you.
Nge umfwe chongo paka chelo. Hubu kangu digishe miso wapano chalo. Mother, Zambia chadidi kana futi. Tua luse mfumu ya chimo awa hero.
Wherever you are,
kufunde mpapa wabalangido kutemwa wa mwisa wa papa. History made body cha cha cha. Walishibe nangu vipene Zambia walacha. Mwaika tele nga loko koloko chompa. Noza kama napone mpampa kukushupa. Check, waimini lepa mitundu sauzande. Nogusana wanu Zambia ngole kwa sauzande.
Ite titu milave mweva fiashi. Mwali romba mwali tufumishe mbuchushi. Shita ya cha 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 mwali tulile. For sure why you hate hero Zambia. Kukukela hundu mwa kubwa mtia mawete. Chaya mwike ni chomwa ni katene. Chabipa felero mwa tusha. Alale anyway ala aipiwe wafyashi.
Chawa manka fwefienga hero kuchilo kusulu. Wange chupo chapa window. Malinge palo mchalo.
Alale,
we love you.
Mfwe chongo paka chelo. Hubu kangu digishe miso wapano chalo. Mother, Zambia chadidi kana futi. Tua luse mfumu ya chimo awa hero.
Uko mwaya kwa lepata. Kabala shito mweo matuwa shita bali.
No, no, no. Check, fweba kusamfya.
Download more music on Zambian Music Hits.
Alale!
R.I.P. Batata, bashkuru bakaunda. As Zambians, we take this special time to thank you for all you have done for Mother Zambia. Thank you for fighting and gaining our independence, for giving us pride, joy, and dignity as a nation. Bashkuru tatu akalabe, the free education. You taught us that we can be many tribes, but we are one Zambia, one nation. You are forever our hero, and today we say we love you. Go well, son of Africa. Go well, Dr. Kenneth David Kaunda.
We are men and women of principle. We have done all these things in search of peace. Zambians will be born out of our blood. Continue to fight.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.